Sali fike lagi khasha mawethu Azog indoze lale Oh Sali fike lagi khasha mawethu Azog indoze lale Zaythela lando uthele mvakwendlu Zaythela lando uthele mvakwendlu Ndizakuyithetha laa nto ubuyithetha emva kwendlu Ndizakuyithetha laa nto ubuyithetha emva kwendlu Salifikile kwixesha mawethu Nazo ke iinto zelali Uyandoyika ungandijongi nje
Oh, no. alone.